aan murkal gacal aur iyo gubad naftu dawto naxariis indhuhu ilma qubanaya nasab oridayday aan murkal gacal aur iyo gubad naftu dawto naxariis indhuhu
awlallahu nastoona afi khayr loo
Amin, ebo nasi, ebo nasi, ebo nasi.